saddexda xisbiqaran ee soomaaliland ayaa heshiis ku gaaray xilliga doorashada la qabanayo iyagoo soo gebagabeeyey murankii muddada badan u dhexeeyey oo saldhig inta badan u ahaa muranka taagnaa komishanka doorashooyinka ee soomaaliland tiradooda taasi oo ay qalinka ku duugeen saddexda guddoomiye xisbi oo kala ah madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro oo ah guddoomiyaha xisbiga wadani iyo injineer faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga ucid haddaba arrintani marka sharciga laga eego muuqaal sidee ayay leedahay waana maxay mabda'a ay xambaarsan tahay sharci ahaan garyaqaan axmed yuusuf nuur guruuje ayaa sharaxaad ka bixiyey heshiiskan oo isagu ugu magacdaray isfaham guud
xisbiyadu wax midaysan oo ay ku heshiiyeen sharci ahaan ama sharciyan goordho cid qabanaya oo loo tixraaci karaa ma jiro caqabadihii doorashada ku xirnaana waxay ahaayeen kuwo soo jiray iyadoo aanu abuurninba khilaafkan shalay asxaabtu ku heshiinayeen kaasoo ahaa arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynihii hore ee axmed shiiraan iyo saddexda guddoomiye xisbi ee mid iminka madaxweyne yahay labana yihiin labada xisbi mucaarid guddoomiyeyaasha uu ku yidhi go-aanka soo gaadha hase yeeshee ay go-aan ka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha axmed shiiraan ina dib u riixay sidaasaana keentay in sideed sanad iyo sideed iyo sideed sagaal bilood dib loo dhigo doorashadii baarlamaanka xilligaa arrintii saami qaybsigu halkii bay taallaa shalayna lagama hadlin asxaabtuna arrinka wadanka kagama hadal sidoo kale waxa iyana carqalada qodobada shay lagu heshiiyey waxaa ka mid a in komishanka dambe la dhaariyo shan iyo tobanka bisha tobnaad ee sanadkan xeerka diiwaangelintuna wuxuu dhigaya in diiwaangelinta la diyaariyeyo lix bilood ka hor xilliga doorashada halkaa waxaa ka muuqatay iyadoon wax kaleba la eegin inay qasab tahay in doorashadu xilligii loogu talagalay ay dib uga dhacdo dib u dhacaasi inuu noqon doono mid farsamo oo komishanka cusubi soo diyaar gareeyo kumay caddaynin heshiiska shalay xisbiyadu sidii heshiiskii 2008 sebtembar 6 qodobe caalamku keenay lagu caddeeyey inaan arrinta doorashada guurtiga soo fargelinay arrintaa iyana waxaa loo daayey golaha guurtida oo marka la hordhigo in golahan loo baahan yahay wakhti dambe loo kordhiyo isna go-aan ka gaadhi doona markaas shalay waxaan odhan karaa saddexda xisbi awooddoodii siyaasadeed waxay ku wareejiyeen labada gole si midna go-aan uga gaadho heshiiskii shalay ay gaadheen oo aanay wax qudhow soo jeedinin ay si guud uga codsadeen inay go-aan u gaadhaan arrintii muddo kordhintana waxay u daayeen golaha guurtida waxay ku heshiiyeen oo cid qasbaya oo cid goordhow loo tixraacaana ma jiro hase yeeshee waxaynu odhan karnaa heshiiskan shalay wuxuu ahaa maadaama muddo dheerba xisbiyadu heshiin waayeen isfaham guud oo xumad jamira oo beesha caalamku ka shaqaysay
dhinaca kale la taliyaha golaha wakiilada soomaaliland ee dhinaca sharciga cabdiraxmaan hire jaamac ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyey aragti ahaan sida uu ugu muuqda heshiiskan ay saddexda xisbi wada gaadheen.
Heshiiskani runtii waa heshiis u badan in laga heshiiyey fahamkii guud ee siyaasadda ee la xidhiidhay arrimaha doorashooyinka. Meelaha qaarna wuxuu saameynayaa sharciga saameynayaa exactly qodobka aad sheegtay waa kamid a oo ah in laga heshiiyey tiradii komishanka xubnaha komishanku ay noqonayeen oo xeer uu jideeyey xeer number 20 2002 oo heshiiska ay ka muuqatay in xeerka mooshin golaha ka bilaabma wax lagaga bedelo oo waxa weeyaan ay noqoto arrin tirada xubnaha commissionka laba xubnood lagu daro. Sharci ahaan arrintaasi waa waajib golaha wakiilada u yaala oo waxa weyaan mooshinku sida xeer hoosaadka dastuur iyo muxuu ahaa golaha wakiiladuba u tilmaamaya habraac sharci baa loo maraa, procedure baa loo maraa, qaabka loo geliyo waxa faahfaahiya xeer hoosaadka. Marka mooshinku wuxuu noqonayaa un waa tallaabo sharciyo golaha ka bilaabmaysa in ay keenaan soo jeedin mudanayaasha uu ku xalaaloobayo mooshinku inay usoo gudbiyaan shirgudoonka, shirgudoonkuna uu la talin sharci markaa in heshiiska in mooshinkaasi waafaqsan yahay xeer hoosaadka waafaqsan yahay dastuurka. Marka la talinta sharci shirgudoonka ay helaan haddeetana golaweynaha loo gudbiyo, golaweynuhuna markaa ka doodo qodobka mooshinku uu bartilmaameysanaya in wax kabeda lagu sameeyo. Marka haddii aan u eego yani legitimacy-ga guud waxaa yeelanaya golaha wakiilada, siyaasad ahaana waa arrin fudud in la raaco oo waxa weeyaan la hirgeliyo sababta ah waa faham siyaasiya guud oo ay danayaashay siyaasadda oo ay xisbiyadu ugu muhiimsan yihiin ay ka heshiiyeen in xeerka wax kabeda lagu sameeyo gaar ahaan qodobka 11-aad oo tilmaamaya xubnaha commissionka doorashooyinku waa xeer number 20. Hadhowna markaa xubnahaasi ay ku noqdaan xubno loo raaco qaabka loo soo xulanayo xubnaha guud ee commissionka doorashooyinka.
Tallaabadan ayaa si guud waxaa u soo dhaweeyey shacabka Soomaaliland oo u arkaa qadiyad siyaasadeed oo ka hor baxday qabashada doorashooyinka. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.